kuwa mwongo, yeah, sijai kuwa fiongo. Dhambi bureza nini, tarudi kwa udongo. Oh baby mashariri, unejaza majimiri. Hakuna mapenzi ya tatu, unakoma wapi na feri. Ni wivu gani, au ni kitu gani, hatuelewani lote. Kwa nikisirani, niko mashakani, kadeti vipi na wote. Endapo nifuati, ni unamba ikiriko ikate. Wengi wana nimeze ya mate, oh. Indo baby yako peke. Ah, oh my.
Mincha biki hadithi za wanafiki no. Vosi yako clarity, quality ya yo body ni do. We ni ka gravity, na mini kamikazi na flow. Nasema habiti, habiti, will you marry me though? Kona kopia zile vitu una like and stuff. Soft spoken but magizani you like it rough. Daktari nda kutibwacha na pictures of phone. Askari nda kulinda ukyo kwa giza machume. And I can leave her alone, unantatiza come on. You such a divo meiva, sura na figa ni chrome. Na shiva na konda, usipo nipatiba I'm gone. So pokea ujumbe apa toka. And I don't do this a lot. Normally I'm the one who's being chased, but just to keep him off, a brother keep a mean face. No interaction, so semaro chafu. But kama mini wako staki kwa mtu wa watu. I'm giving you your flowers, see your rainbow, see for free. Na nimeti, cause in my heart you got the keys. So ain't no reason to trip, cause I got you and that's on God. Stay blessed, baby.
Phoenix.com.